you must show that you care. Nurika kucho kunoho kwe nuriko manifesto kucho taga vuruku kara. Ndeke kaku mweno. Nangu ya to challenge wa. Ulika ne kucho warunduru hapo shike. Oshiko shipeshe hapo. Anapolitika ehe. This is not only to itura. Tara. Popia kucha opeta po shiko shipe. Tasi mpuite oro. Ondara noho mpuiki ne kucha. Ah no ya rongba. Ivrado mirongo ndatu. Nane nantano anukasha wanona agunjuka yakoskora haresha hataru ni shughuli itu yarombo ilikia kuchae warwa itokuso uniform tokambena nao ngaoto yatiriza no urugodiro pwanale urugodinduru ko rugodi tarulizo njara tarulisa rweto mea talk about water popio mea desalination kasi president mbumba popi kucho desalination ajota shi popi mailinga.